Carlosen.
ZWAP.com.
Leo niko na touch mambo ya fweza.
Touch
mambo ya fweza. Touch. It's all about the Benjamins, baby. It's all about the Tembo. And it's all about the Farus. Right? Mambo ya fweza. It's all about the Benjamins, baby. It's all about the Tembos. And it's all about the Farus. Yo, haki napenda niwe na gari la sio haka ka usafiri. Mateso barabarani ni yonapo Mr. Tiri. Naogopa kuichomekea kwa sababu ni hatari. Na mifuko na vichichiri. Na mpenzi wangu kila siku anataka nimpeleke nyumbani. Na anataka nimpeleke mimbali. Wakati mima wazo yangu bado sio uko mbali. Na faita pesa kumpeleka Mumbai. Na faita pesa kumpeleka Dubai. Na faita pesa kumpeleka kubai. Vitu kwenye mall zote tena vitu so high. Mambo ya fweza wala sio ya pweza. Mnaudhania ni nguvu pale kati nyi mnacheza. Kisu chako kikiwa kikali
usikaribie nyama.
Na kikiwa sio kikali
basi usinaribie nyama.
Yo maneno yao hao malaika waliotoroka. Ni vigumu kuishi nao kiwa mifuko imetoboka. Wanajidai wao ni tawa naishi kwa mtu wali yoyote. Ila kifupi wao ni mkaa wala wana usafi wowote. Mambo ya fweza. It's all about the Benjamins, baby. It's all about the Tembos. And it's all about the Farus. Right? Mambo ya fweza. It's all about the Benjamins, baby. It's all about the Tembos. And it's all about the Farus. It's all about Nyerere, Nyerere, Nyerere. Hila mpaka siwe Bwerere, Bwerere, Bwerere. Najidanganya eti mapenzi ya pesa. Hiyo ni zamani ya kazawadi machesa. Wazazi wanaoana hata bila kupenda. Na wanapata watoto na maisha na kwenda. Leo bila pesa ni umekuja bila gadi. Bila pesa umpi baby zawadi. Bila pesa unamweka kwenye hunting. Ya wale wenye pesa ni Spain in hunting. Mambo ya fweza, baby ndo anakwenda kusuka. Mambo ya fweza, baby ndo anapamba na kucha. Mambo ya fweza, baby anaonekana akichupa. Anaonekana first class, anaonekana ni super. Mambo ya fweza, tunakuwa viburi hatari. Mambo ya fweza, tunapulizia motuli makali. Mambo ya fweza, tuna drive mandinga makali. Tunapiga shopping kali bila hofu ya jedwali. Mambo ya fweza, tunalikuwa kubwa shuhuri. Mambo ya fweza, tuna rub shoulders na mashuhuri. Mambo ya fweza, watoto wanasoma pazuri. Tunakula, tunakunywa na kukojoa pazuri. Mambo ya fweza. It's all about the Benjamins, baby. It's all about the Tembos. And it's all about the Farus. Right? Mambo ya fweza. It's all about the Benjamins, baby. It's all about the Tembos. And it's all about the Farus. It's all about Nyerere, Nyerere, Nyerere. Hila mpaka siwe Bwerere, Bwerere, Bwerere. It's all about Nyerere, Nyerere, Nyerere. Hila mpaka siwe Bwerere, Bwerere, Bwerere.
It's all about the Tembo.
Simba nyati pia. Nazo pesa pia.
Mambo ya fweza.
Fanya kunyatia.
Mambo ya Tembo.
Touch
ZWAP.com. Touch.